إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما تيندو أما رونج إلى أمجفو غا الله سبحانه وتعالى تمسابا أسي أكساسلني منين بكم بك محمد صلى الله عليه وسلم Allah ya mutu maje tuli noburungam okufira dala ku tauhidi ne muamala nga muamala yenkolagana ebeera wakati wabatonde minal buyu'i wal ankiha gibije basubulagana mu bawasiza batya Nimbi ndalizi fana gana kubo yusio. Political life, social life. Ebyo nannabi wafiaja nabyo. Sallallahu alayhi wa sallam. Elabi tulimu kusuma wano. Batu wagira kubaka khawarij. Bikula gante katika ya Abu Siram. Ebyo obufuz. Okusingi raddara. Utufudde mabega ifa Abu Siram. Tutambula tutia na wakulembeze wafe kubanga Allah subhanahu wa ta'ala lam yaturukuna hamala tia tulikabuli sao nedda wabula yatua inteka teka inungamu nga Abu Siram baji tambuli deko saidu batambuli dadala mubu wangu zi obuchike chawaguru Allah yarungamia abakulembe wamba Siram mu ahadithi mpitilifu zomba ka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam balu mtuwezi wafi Allah yenye nyini mu Qur'an wa ati'u Allah wa ati'u Rasula wa uli l'amri minkum ayu ayu ni mu Qur'an mugondili Allah mugondili nombaka mugondili ni bannanyi ni bilagiro mumwe bamiteke meka ebili bibali wa al-ulama'u abamanyi wal-umara oba salatin naba kulembeze biba itaba ulul amri minna biba nanyi ni bidagiro mufe wal umara yatibauna l'ulama aba kulembeze abali kuntegera entufu babera bagoberera bamanyi basima abamanyi babamulisize Insonga yonna bwe gwawo nga yeetaaga ennamula bayita ba ulama bunnambiro abange mutunulemu Allah ku nsonga eno atulungamya atya hatta la hakim wa in kana aliman ne wabirango mukulembeza abadde muki abadde mumanyi era asigala yeetaaga bamanyi banne nga bolaba Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala bwe yakolanga Kadhiya negwao wa amruhum shura bainahum. Naitaba muhajiri, naitaba ansar, naitaba shiukhu ba badir, naitaba ahli lhal wal aqd. Nibatula, nibamuwa endaba yawe kunsonga ebegenda mumaso. Ruwachi, kubanga Allah ya gamatu, walakin jaalnahu nura nahdi bihi man nashau min ibadina. Wa innaka latahdi ila sirati mustaqim ba ulama ba bila bitis nuru kitangala cha ilm ngeera bituyimirira kono katono nti omusilam ebanga lyonna ogwana omanye nti ngabo okimanye nti botambula nova wovudde nogende wa makanika nomulabanga nomukwasa motoka nomugate motoka eno elimo bwinjiri nya bwinti iningiri iningiri jibanga ezira kyetulontoka misinde gye njagala evamu eddoboozi lye sitegeera naga nti ye nti naakuwa akatebe tuulaawo nam kati olaba obwetowaza obwo ngaoli kukatebe kubanga logikale amagezi amalamu gagamba nti omusajja ono yawaayo obudde kubikwatagana amaloboozi geeyo munda ebintu byeyo munda yabikola atya yabimanyi nze manyi okutereeza mu kkubo wano stairingi n'okulinnya ku muliro n'okusiba n'okuteekako amataala ne buwaipa buno obukola butya obusiimula endabirwamu era nsobola okuba kilomita bweziti ne bwe mpujamu eddoboozi esitegeera kati tawo sikola ki tekitegeeza toyina kyomanyi ku mmotoka oyinako kyomanyiko ku mmotoka nerevuyo yakugivuga si bwe kiri kaakati naawe oli musiraamu tekitegeeza nti obusiraamu toyina kyobumanyiiko okimanyi nti empaji z'obusiraamu ziri mmeka ziri ttaano era osaala era osiiba era kwegamba okola hijja oyisa bulungi abakadde ne kulaani ogisoma ne adhikaari ozireeta ezokumanya naki nekawungeezi oli musiraamu alhamdulillah negwe bwosiriikirira n'owulira nti nowaliyo okusoma okubira ddala mu ibtida mu rawda okuba eno mu nasari nti omuntu asoma busiraamu n'amalako ekyomusanvu nti asoma busiraamu nawulya ekyo kyowulya kye bayita thanawi sima batikidde abaana ba thanawi n'owulira nti seeka yagenda saudi amazeyo emyaka ena n'owulira nti seeka yaddayo ennaku zino simanyi asoma magisiteeri n'owulira 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 gwe muli owulira muba musigala eddiini mukitegeera kyekimu kisoboka kisoboka tekisoboka n'akamu n'akeddagala kati singa naye tiyagendayo n'akoma bukomyawo jesi ku kitundu kwali ku muzikiti awo baseeka ne bajja tusaza ku jjuma ne bakola batya era naye yali badde byomanyi abikola atya abimanyi tobuusabuusa nti omwaka gumu gwokka bwe guti aba ne byakulembedde bingi mu kutegeera eddiini ate watyanga giri ebiri watyanga giri etaano watyanga giri kkumi watyanga giri mukumi n'etaano nam kati watyanga owulidde nti ba ulama yafuuka alimu nga wa myaka ameka abiri n'atandika okusomesa n'allafa ebitabo n'omuwulya nti kati wa myaka kinaana tayimirizangamu lunaku nalumu ntalina kyasoma oba kyasomesa ddala ddala owulya eddiini mukitegeera kyekimu kati obwetowaze buno alimu bwakola nga ze wooli ng'alina emmotoka ye n'agikuteeka mu maaso awo nagamu nenjiwulyamu ekintu nti mumanyi mukenkufu mu kulaani lyaseeka tuula ali kukatebe n'akola atya n'atuula kati gwe bwolaba jjaata kuwakanya wakanya kati nokinagira bwe kati zini mukolwa zinagira bwe zi oyinza osirika jjula okwata amagalo n'ogati oba nzi muyaga owulidde bulungi era akugamba bwaba gundi bwaba ayinamu enjoaseeka eno si kulaani bino si byammwe bino seeka ate naawe ogenda okusiriikirira nga si byammwe si bwe kiri nga weetoowaza kale ogenda okulaba yuyaji kyokola kyokola nobuka nokukwata ndoga ti alabi kimotoka tasobole kuddamu kugipanga kugikola atya kugiza naye nga ajja kugizaawo yonna kuuma kukuuma kuuma kukuuma ate efune obulamu obusinga ne bwe yabadde erina kitegereka kubanga yakiwa obudde nam tizi nayingira gala nyeni emyaka kumi n'etaano masha allah myaka ana myaka nkaaga mugenda kwengana okutegera ebyagondi bannangira eddiini y'obusiraamu bwete bwefaanana tolowooza nti eddiini lwaki eyituliramu argument kubanga buli nti bwalowooza nti kubanga amanyi okutawaaza okufuna wuzo amanyi empaji z'obusiraamu amanyi kakati ogenda okukakana nga ayituliza argument mu ddiini tawulira nnyo njawulo olunaku lumu sheikh abdurahman rahimahullah yatukubira ekifaananyi ekifaananyi kino kyewuunyisa nnyo kiteeka ebirowoozo yaga nti ojja n'owulira nti fulaani imaamin aimmatil qiraat gundi imaamu si muwalimu si seeka nam si allaama naye imaamu oyo imaamu ye leva esembayo okuba eyawaggulu mu kutege mu madaala ga irimu era waliwo emirembe omulembe ogusobola nga teguliko na imaamu nga guliko baulama naye nga tegoli atuuka ku ddaala lyakuyitibwa ki imaamu kubanga ye level esembayo mu irimu ba Bukhari ba Muslim ba Imam Ahmad ba Imam Shafi'i imaamu naam kati emirembe gigenda ginafuwa mu irimu asobola okubeera nga ku mulembe guli yali badde ayitibwa sheikh naam niwe olw'okuba omulembe kwegamba ye munene aliko kale ye imaamu w'omulembe ogwo kitegeresa bulungi naye ng'abakuba ku mirembe giri teyali badde imaamu yali badde alimu yali badde mumanyi w'obuvunaanyizibwa naye nga teyali badde ku ddaala kuyitibwa ani imaamu kaakati imaamu wa qiraa imaamu wa okusoma ojja n'obeera awo nga mubutuufu fenna tusobola okugamba nti qul huwa allahu ahad الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ننيكوتو يزيمبدوا كو اسوله يو زيمانيدوا الف ن لام ن تاء ن جيم ازيمانيدوا برونج نعم ككاتو جنوسيكات امام واخراءه تشيكي ابالينا انتي غوندي امام تشيكي سبرون كوانغي سوره نانغي نجي سوما تشيكي ركسي اها نتي كايي بيروزو ماني nti kasaba gama nti gundi yagenda ko ku Ubay. Naam. Yagenda kwa Sheikh Bukenya kuti ku Ubay. Na tula yo mwaka. Tobusa busa nga nakamu nakenda kati kulu huwallahu ahadu ye. Okuva wetandika mpaka weekoma. Si ye iyo. Tokifuna nga muna unibu wabira nga bwasoma tobiwulidde mu nnyonja wulo. Gumanya nti amanyi bwabira luwa bali eyajiwulira ndala n'eyajiwulira ndala. Nenga zonna zonna zikola amakulu geegamu okitegedde bulungi naye agati ono mulala yasoma ono teyasoma niyakwata essuula ne teyakola ki kakati ate omulala atudde emyaka egi ebiri ng'ali ku mulamwa gwe gumu ye seeka omusomesa waabwe aba abawulira nti ono mulala n'ono mulala kitegeso bulungi n'atudde emyaka emeka etaano aba amwawula kwonoowa emyaka ebiri kitegerekise bulungi kaakati seeka oyo omusomesa waffe wonna waabeera ng'asomesa Qur'an mu tahfidhi yonna aba ne baamaseeka abaakola atya abaamusomesa era agenda n'atuula n'afukamira we bali ne bakola batya ne bamutereeza kyokka nga ate bwenotusookedde mulabyewo yabakuba mu ttooki kitegerekese bannange nno tukyaliko suula etya qul huwallahu ahad era agisoma omusomesa waffe wa tahfidhu omusomesa we n'amukwata enso eno harufu togiterezanga n'okutuusa kati n'amutereza ku ddaala naye nga n'omusiraamu omulala owekagologolo naye agisoma sibe kiri aha naye nga bali ku ssuula emu naye nga nedda teteredde nedda damotereze kati genda ku basomesa baabasomesa abo kati genda okutuusa libaga ti ku mulembe guno kaare ewaagwo ye gundi ate nga wallahi qul huwa allahu ye ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad eba ndala kuyammwe era banne bagati oyo bw'oba oyagala okusoma Qurani mu butuufu bw'okugisoma genda ewaagundi ali luddawa si na mu ggwanga lyo nti akati bw'oba oyagala va egindi ogende egindi fulumako okwate osibe ku migugu ofume mu ggwanga ogende mu ggwanga eddala osobole okufuna ki osobole okumusanga okumufuna kitegeso bulungi era n'avaayo naffe ne tugaa tumunone ku kisaawe mu butuufu gy'avudde akulikeyo kitegereka bannange ebyo ani asobola okubiraba buli ali waggulu yalaba akola ki oba abali mu fanyi ebyo batunula nebaga ti munnaffe ye akoze atya atusukkulumyeko naye nga kusuula tuli eryetya kati gwoyinza okulaba ti kulu wallahu ahad lutajiwulira mu njawulo ate nga kituufu osobola olutajiwulira olidde n'owulira ng'eyo eyeye n'owulira ng'eyo naye nedda yaali waliwo abbali abitegeera aba abikola atya nga bw'olaba hatta ne bwe tugenda mu mbeera eza bulijjo mu mbeera ez'edduniya ku kyalo buli kyalo kiriko omusajja omusambi gw'omupiira omutawaana nga nno wa mutawaana buli kyalo mbu asala esawe n'agikola atya ne kipa n'amusalirako naye mwana wattu wadde wa mutawaana nnyo bw'ati akoze ebyewuunyisa tali ku ttiimu ya ggwanga aye wala wagibuteekamu bw'otegera tegifiitinga bw'otegera tagikola atya tagifiitinga eno tumubuusiza naate tubuuse wanene nnyo nnyo nyaawo tetumututte ku divisioni tetumututte ku ki tetumututte ku ki naye ng'ekituufu ku kyalo abasala mwena n'abaleka nga mukola ebi mwena mugudde kitegereka kaakati ate ku ttiimu y'eggwanga waliwo ttiimu yo nga emaze emyaka ndowooza oba 30 mwemeka nga tegendako na mu mpaka za kontinenti bwe kiri nga Uganda yaffe so bwe kiri ndowooza abo birondoola obulungi kati naye ng'ate baakuŋŋaanya mu buli kanyomero k'eggwanga ne bajjayo kuliimu ne baleeta kitegeeza balina we bakoma ku bali bannaabwe abagenzeeyo
kitegerekesaera
lwe bagenzeeyo lwokitegeera munaana ku baabakubye munaana bano baabakubye musanvu bulijjo bannaffe kitegerekesa kakati ate waliwo abagenda mu mpaka abakomaawo nga tebaligendako oba nga tebagendako mpaka za nsi yonna wadde okuzirowoozaako bwe kiri kati ate waliwo abagenda mu mpaka z'ensi yonna ate basikawutu bano abagenda banoonya gundi ne bagendayo ne banoonyayo abasambi ate abasukkulumye mu mpaka z'ensi yonna ne bateeka mu makiraabu amaki bwekyo bwe kitambula kakati bwekiba nga bwekito bwe kiri mu mbeera z'edduniya nam gwokanya kugamba nange nsamba nange nyina okugulu kwa ddyo nange nyina okugulu kwa ddyo omupiira gwe gyonna gyegimu gabeera maliba naye ng'ekituufu kiri nti sibe ebitya neekuyirimba nange bwetyo kati ekyo Allah bw'akikuwa seeka bw'ayogera ensonga nga tonnabuukana nakuwanika mikono nakola ti nakasuka mikono waggulu oteekayo ebirowoozo nati ekituufu kiri nti asobola okuba nga alaabyo siraba nam asobola okuba nga alaabyo sikola ndya era mwana wattu ekintu ekitali kituufu ekintu ekitali kiki ekitali kituufu gwe nga tonna kikansolinga bo baseeka bane baba bakikansolinze dda nti ono byayogera si bituufu byayogera si biki si bituufu wahakadha kale barakallahu fikum ogulumiza irimu kikulu ogulumiza irimu kikulu era yali nkola y'abalongoofu abaatukulembera kati bwe tubadde tugambye nti owekitiibwa Allah subhanahu wataala yakuleka nagalaale bw'atyo musiraamu diini ya nkizo diini ya kitiibwa Allah subhanahu tagenda kugirekerera gisulirire ebeeraawo bwetyo aleke tulungamya engeri gye tuwangalamu n'abakulembeze baffe aleke kulungamya abakulembeze baffe engeri gye balina okuyisaamu be bakulembera la kitegeese bulungi wabula okulungamya Allah kwe yatulungamya tekulina kutambulya ku hawa yaffe naddala abantu abawangaalidde mu mawanga agaliko agalimu ekimbe kya demokurasi nam bo bamanyidde nti buli ssaawa omuntu alina okukwata akazindaalo abeere nga asosola akunkumula omukulembeze buli ssaawa alina okubalaga ewakyamukuye tasobola kusonga watuufu kuye oba byalongoosezaako byakoze buli ssaawa lwaki kubanga ayagala kujja muntebe kati abantu baamanyiire ebintu n'abamu ku basiraamu ne bibayingira era akitwala nti okwogera n'okusosola obukyamu bw'omukulembeze n'okubunoonya akitwala nti kyakilwaki balina ekimba ekyabayingirira nga kiva eno mu nteekateeka y'abakafiiri bw'obusiraamu kye buvumirira nga hadithi ebitulivu z'okoza otya z'owulidde ye nabbi sallallahu alayhi wasallam ekyo yakivumirira eyo enkola efaanako bwetyo si ya busiraamu tegese bulungi twogerera byani byabakulembeze abasiraamu n'oyo eddiini gwematalinga kuye nam ama bino ebyabakulembeze ebyabannademokurasi bukulembeze bwa Uganda simanya bwa Kenya simanya bwa Botswana ebintu bitukwatako nam kakati obusiraamu bwatugaana nga bituvudde mabega nga tusoma bwatugaana okubeera nga oyimirira mu basiraamu n'obeera nga oyogera ku bakulembeze ebintu ebireeta akajagalalo mu basiraamu ebireeta akajagalalo mu basiraamu ekyo obusiraamu bwakigaana ng'akitugaana ekyo yatugaana buni al isilaamu ala khamisi obusiraamu bwaziza kumpanya emeka taano wano njagalawo ki kyangu nnyo okusanga omusiraamu nga nabbi yagamba nti obusiraamu bwaziza kumpanya taano nam teeka y'ebirowoozo gati nabbi ye yagamba ti man kaanat indahu nasiiha lidhi sultaan omuntu yenna ayina kyayagala okwabula omukulembeze omusiraamu fala yabiduha alaaniya tayimiriranga ku kituuti kale mulaba nkulembeze ennaku zino bakola bino omukulembeze akole kino omukulembeze fala yabiduha alaaniya tayimira ku bituuti waliyakhudhu biyadihi amukwate ku mukono fa in kabilaha kabilaha bwakkiriza okuwabula kwe abeere ng'akukkiriza wa illa bw'aba agaanye kaana kad adda ma alaihi gw'oba omaze okutuukiriza ekikyo gw'omusiraamu yonna gy'oli mu bingi ebikuluma ng'ate bikuluma mu mazima kubanga ogunaga omulyango weeguli ogwo omulyango nokola gutya weeguli nabbi saa sallama yatulaga mahadisi twazisoma dda omuntu alaba mu mukulembeze we ekikyamu akitamwe nam naavumirira man radiya wa taaba oyo akisiima n'okumugoberera n'akola atya n'amugoberera bali tugendagenda mu mulyango gujja mu maaso awo nga tulaba tuyimirira tutya fe abasiraamu n'omukulembeze omwonoonefu mu biragiro bye ebyonoonefu kubanga abantu bali miteeka emeka balimu emiteeka emeka waliwo tarafu y'abaagula yo teyina kakesu yo eva omulimu gwayo kukunkumana mukulembeze kitegese bulungi n'okukubiriza abantu okufuluma ku mukulembeze oyo abo bakawaariki tulinayo sayidi endala y'omulimu gwayo kuwaaniriza mukulembeze nakumutenda nakumusitula nakukola atya ne bwabeera dajjal shirir ne bwabeera yejjula obubi kitegese bulungi omuteeka oguli ku buluŋŋamu gwego guli wakati tegwa mu bakawaariki wadde ogwa mubano wabula batambula n'omukulembeze bw'alongoosa balongoosa wamu naye bw'ayonoona tebamugondera mukola kutya mukwonoona okwo aye tebamufulumako olw'ebiragiro bya nabbi ebirikkirya obulungi ku nsonga eyo ye mukulembeze waffe nga bayimirizawo bulwa busiraamu bwabwe sola nakusiiba nakubiriza bantu bannaye bulongoofu bannakino kiri haramu kiriisa bulungi kaakati bo bakawaarijo ekirime kye balina bagamba tosobola kubeera ng'okyawa obukyambu omukulembeze okugjako nga okola otya osiiba ku kituuti ng'obumulisaamu abantu bannange mulabe kitegese bulungi olwoobeera ng'okola otya eyo entegera yaabwe efaanana etya okugikusembereza olina omuzadde musamize oba katugambe olina omuzadde munywi wa sigala esala esala matobotobo nam tugambe ki tuleke ki alina obukendeevu mu ddiini buyitirivu kakati mu baana alina abaana bameka babiri omwana omu ebintu bino byamunyiiza nnyo era omuzadde bwamugamba nti wange ndetula amazzi nga gati gwe afaanana bwati nkuletula amazzi totegeana allah yakutonda allah yakutonda temuvunnamira allah yakutonda tokola bwoti nze nkuletera amazzi kitegerekese onamuga taata tomuddamu bwotyo omulamuga taata okola otya munange yitaata wadde afaanana bwati yaani yitaata waffe obusiraamu bwatuluŋŋanya ku taata oyo wadde ali bwatyo obusiraamu bwatuluŋŋanya gwe tolina na imaani ono alowooza nti ono talina imaani ono sigala wa taata muluma ono taata okuzanyira mu sola tekimuluma ono taata okuzanyira mu mateeka ga Allah tekimuluma nedda amuga nedda taata byakola biyinza kuba binnuma n'okunnuma okusinga ggwe kitegese bulungi enjawulo gy'olina kunze kimama enjawulo gy'olina kunze kimama enjawulo gy'olina kunze gamba butasiriikirira butaawula wakati w'ebimeka w'ebibiri omukulembeze ono byakola binnuma binyiiza
Ero limuli azama yogena nga botegeza abantu nti oyo tata anyura yokula tata anyumira sigala wa tata oyo akola bino oyo oli muli azama nga bakhawarije batteka ko bireka kasoro uyi mitima jabwe tubiri oli de bulungi oyo laba omukulembeze wegiji yakoze kino yakoze kiri negundi ebintu ebitibaruma babisiima ebyo wallahi bakimanyi nti tetusobola kubanga tubisiima era Allah ya manyi kuffe nabo ani asinga okubitamwa kigisobolwa ne Allah yatulungamya atya ku mukulembeze oyo Allah atulungamya atya ku mbeere efaanagana ko bwekyo nabbi atulungamya atya ku mbeere efaanagana ko bwekyo kakati ono atambula ku kyalo bwabuwulira bagundi bannakimama banne nti oyo gwe mulaba muganda wange Muhammad ke tayagala awulira bubi nga taata mugambye ku sigala taata tumugamba bwotyo ono muzadde tulina obusiraamu bwatulunganya ku muzadde tumugamba bwotyo olidde bulungi kati yembeera yabakhawariji oba ekifaananyi kitegerekesa bulungi Sheikh Othman taata Allah tugamba nti waqadha rabbuka alla taabudu illa iyyahu wabilwalidaini ihsaana mu aya ez'enjawulo n'atulaga nti omuzadde bw'aba alina ebikolobero tomugondera fala tutihuma wasahiduhuma fi dduniya maarufa kati gwe oyagala okuntegera wenyimiridde ku nsonga ya taata leka taata antumye omwenge gwe olidde bulungi kyowange Muhammadidi ndeetera kkenge bwenaaja nenguleeta ngaomanya wenyimiridde ku mwenge owange genu ndeetera esigalo ndeetera akaliro nkoleza esigala wange oyo nedda taata obusiraamu tebunzikiriza ku ekyo kitegeesa bulungi bwetyo bwe tuyimirira bwetyo tuwangana abakulembeze baffe ataa fi lmaarufi kubagondera mu bulungi bwe bakyamye tetubagondera ate tugamba ntoli kitange sijjaga nti ono si kitange ono ye kitange Allah gwe yampandiikako y'ono nyina okulungamizibwa nti ono ye taata siina kumugamba nti of wadde omubogoli adde okukolaki wabula munyomuga ti ya abati taata gwe bwe nkulaba oliawo muli nja kugaana kugambe tokola bwotyo wabula obwongo bwo bwe bunaabeera nga tebulimu bwenkanya ogenda kugamba otya ogenda kugamba nti nno nze nsiima embeera ya taata naye nga naawe ompulira n'amatu gange n'amatugo ompulira n'amatugo nga nvumirira ekyo taata kyakola atya kyakola ekitegeeza nti nno sikikola ntya sikisiima ne sigenda muvumirira nga bw'ovumirira tusobole okubeera nga ffenna tuli ku mbeera ekola etya kitegerekese kale eno yembeera eri wakati wa ekifaananyi kino kikulu nnyo kujjirayo kyekiri wakati waffe ne bakhawariji obukendeevu bw'omuzadde Muhammad tabusiima nga muganda we Swaibu bw'atabusiima kitegeesa bulungi wabula ate Muhammad tasiima nkola ya Swaibu yakkaafuwaza taata lwakunywa sigala kubanga sigala takola atya takaafuwaza kitegeesa bulungi bw'amugambako tokaafuwaza taata tekitegeeza nti olwo atiikiriza sigala kitegerekese Taibu taata tugambe nti nno agude ne mbukaafiiri obusiraamu bulina ebukoma kuggwe ng'omwana ku taata oyo waliwo ebintu nga ggwe omwana mukulu tosobola kubyeŋŋanga ku kitaawo ng'ogenda kwetaaga ogambe ku haajaani haaji Kapindo omugambe nti haaji nti jangu ono mukulu munno gw'okola otya gw'osobola omukola otya omutugambirako kitegeesa bulungi ng'ate gwe bw'onaamwesimbamu n'owekola obusolosolo taata tagenda kulongoosayo wadde asobola n'okukukosa ne sosaati esobola okujajinga obubi kitegerekese kakati gwe waliwo okwokoma ku bakulembeze abo abanene gwe ng'omusiraamu owaaki owa bulijjo ensonga nesigala nga z'aba ulama nesigala nga z'aba umara nesigala nga z'aba gundi nga tosobola kubanga ojja kugamba nti obusiraamu bwaŋŋamba nti ŋŋende mugambeko kakati nze musangewa nze mugambe biki nze nkole kino nze nkole kinnaamu kitegeeza nti eyo siki eyo sirevoyo n'olwekyo leka kukweŋŋangayo eyo banna ewantu wano tulandazeewo si gwe gubadde omusomo gwaffe ogw'olwaleero naye oba oliawo ekifaananyi kino kisobola okusamalayizinga embeera n'otegeera kikiri wakati waaba ahlusunna waljamaa ne bakhawariji kikiri wakati waabwe ne kubakulembeze nti abakulembeze ebikolwa byabwe teriyo musiraamu alina imani eyamazima asobola kusiiba ebikolwa byabakulembeze abononefu. Wabula twalungamizibwa kubakulembeze abo. Allah yatulunganya n'omubaka we kubakulembeze abo, kubanga Allah akimanyi bulungi nti abakulembeze abagenda okulembera abasiraamu tebagenda kubeera balongoofu bokka. Kitegese bulungi, bali ojja kusiŋŋaana abantu abasinga okulwanira entebe eyo nga be bantu ababeera batali ku istiqaama, kubanga bannannyini istiqaama tebagirulunkanira, bagidduka buddusi. Noolwekyo obusiraamu bali tebiyinza kulekaawo nagalaale. Kati ate bo bakawaali gyetegerawo eri nti abakulembeze bateekeddwa kubanga balinga Abubakari Siddiiki, tulyoke tubagondere, ate nga wallahi ne babeeranga Abubakari Siddiiki tebasobola bagondera. Ne bwe babeeranga Abubakari Siddiiki tebagenda bagondera bakawaaliki. Ekyo kikakafu oba nedda? Kikakafu, kubanga tebagondera nnabbi. Jajjaabwe yebamba ku nnabbi. Yalaba nabbi simu enkanya. Bwatyo bwe yakola, kyekyaddirira oluvannyuma Uthumani baamufulumako, balaba muli azaamaanya. Naye nga bakakafu, yabasomera ne hadithi laga nti abange temwawulirako nabbi sallallahu alayhi wasallama ng'agamba abuuza basahaba abaliwo nga batabiuna abamufulumyeko abagundi nga bakhawarij abamufulumyeko webali bawulira. Nanga nti abange nabbi sallallahu alayhi wasallama tiyagambako nti man hafara bi'r Ruma walahu ljanna, ani oyo agenda okusima olujizi lwa Roma ayingira ejjana. Fahafartuha, nindusima. Nabbi sallallahu alayhi wasallam tiyagambako man jahaza jaishi al usra walahu ljanna fajahaztuh, ani oyo agenda okuteekateeka olutalo lwe Tabuk nam ayingira ejjana, ninduteekateeka. Abaffe nabbi tiyagambako bwati ne bwati ne bwati, hadithi nga mpitirivu byabakolera ebyo byabakolera tebyabakolera. Ali ibn Abi Talib bamutalwaki lwabukendeevu mu ddiini. Ali ibn Abi Talib bamutalwaki lwabukendeevu mu ddiini, lwabutalamuza mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Naye nga Ali ibn Abi Talib bwabaddaladdala nga yatalamuza mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala, ani agenda okugalamuza? Kati embeera yabwetu wefaanana. Kati bwekituukaa ku mulembe guno okuliko abakulembeze ate aboonoonefu ennyo 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 ennyo, ate abali wala n'eddiini ekiyitiridde, kati tobuusabuusa kikibeerawo? Naye tolowooza nti munnange singa wabaddewo mirembe giri nti olubaali badde bagonvu, kubanga enkola yaabwe ogitegedde okubira ddala emabega bwezeekola etya bwezeefaanana. Si ekyo kyokka, kino tukiddiŋŋana. Olwaleero waliwo bingi ebigenda mu maaso mu Saudi Arabia, buli mukkiriza ebigamba byalowoozaako najjula ennyiike, si bwe kiri? Naye abo tebakubulu, tolowooza mbu kati bino ebiriwo mbu la myaka 20 nga kaabula ali ku bituuti, nga mwe muli bakisiraamu bannayuganda mwenna mumumanyi ng'ali ku bituuti akaafuwaza bafahadi, bino tebyaliko ebizuulu wali byali mukwogerako kuja Krismasi biki, tebyaliwo byonna wadde obikola otya byabanga bitya obutambi tebukyabulina tebuliiwo tebubulina nga bonna bakaafiiri awo era nga imye n'abakaafuwaza misana tuku. Naye nga tewalina kiruwu kyonna olwaleero. N'olwekyo manhaji mbi yebakoze etya? Yebatuddemu manhaji mbi kuviira ddala mabega bo tebaliinaayo muntu. Nagamba nti ne bwakeera ku makyanga Jamiru mukulu ye pulezidenti wa Uganda tebasobola kumusiimayo wiiki, tebasobola kumusiimayo ki? Wafaqa Allahu aljamii lima yuhibbuhu wa yarda. Alhamdulillahi rabbil alamin.